Iyo nibutse mwami byo wankoreye ni byinshi cyane navutse kubw'umugambi wawe narababaye umunezero nararize uramoza Nararushyura nduhura wanyogeje umutima Yesu ubu niteguye kugukorera mwami Chagachiza kachu tumuvugirize impundu n'indirimbo kuko ari we mana natwe turabantu cyanya cye turi intama zo mu kuboko kwe dufite imbaraga ze zinesha ubu yaradutsindishirije kera Chane Uruwera Yesu Yesu
Ukwiriye gushimwa
Uruwera mwami wanje
Wera
Turakuramya Urakwiriye gushimwa Yesu
Ukwiriye gushimwa
Yesu